mwana we miyako munane ejobukuru eyagudde mu kinnya ekyasimibwa company ya Tembo Steel Rollings enononga nkoze ya mitayimbwa sangi wakuchiali ekiyitibwa Kasolo mu district yeyiganga abamu ku bakulembeze ku kyalo kino bategeezezza nti omwana ono waakubiri okugwa mu kinnya ekyogerwako kye kimu n'alimbalimba olwekaganga era basinzidde awo okuvumirira abakulira kampani eno olw'obutafaayo ku bulamu bw'abantu abalala abawangaalira mu kitundu kye kimu.
Kasolo Police Post baakubira poliisi yeyiganga yatuuka twafuna omuntu akobye ati asobola okujja mu maadi asobola okutuulayo omuntu oyo era omuntu oyo tugire twayogezagana ni Tembo. Tembo yayikiriza yamusasula emitwalo asatu yayida mu maadi yaaninamu yatambula ku distance nga ntono eti yatuulayo omwana ng'ali mu myaka 8 era omwana waatuuleibwayo omwezi ogwokubiri oguwaire ngenda kudde omwezi 10 sinaariyo yali ndala eyo era omwana ng'asomera buko yo primary mwana wa P3 era yeena yaggwa mu kiina kyena ekyo yeena ng'ajire kwati ajire kweuga so tulina ekizibu ky'amaani olw'ekidiba ekyo twenda bwa kwongera kukubiriza nga tusaba nti tusabira RDC DPC n'abakulembeze kya personnel C3 n'abakulembeze abandi nti baide batuyambe kubanga twogezaganya ni management Tembo okumala ibbanga aye nga tefaayo aye ekintu kidye nga kimalawo abantu baife